has called us.
Najua Mungu ametuita.
To march into battle.
Tukaweze kwenda kwa vita.
Under the command of Jesus Christ.
Na Yesu akiwa jemedari.
And we have to be under Jesus' command.
Lazima tukaweze kuwa katika ujemedari wa Yesu.
Otherwise we cannot win victories for God's kingdom.
Hatuwezi kushinda ushindi wowote kwa minajili ya Mungu.
Now who is our battle against?
Na hivyo vita unafikiria dhidi ya nani?
Our battle is against the devil and his demons.
Vita vyetu dhidi ya mwovu shetani.
And the devil doesn't want us to win victories against his kingdom of darkness.
Shetani hataki tukaweze kushinda.
Now if we try to fight the devil without being under Jesus' command.
Na tukijaribu kupigana na mwovu shetani bila kumhusisha Yesu.
We will get ourselves into big trouble.
Tutajiingiza kwa matatizo makubwa.
Because the devil has a certain amount of power.
Kwa sababu pia shetani ana nguvu zake kiasi.
So we have to walk under the command of Jesus Christ.
Lazima tukatembee katika amri za Yesu Kristo.
And what is our greatest weapon?
Na sasa silaha yetu kubwa ni nini?
Our greatest weapon is the love of God.
Silaha yetu kubwa ni upendo wa Mungu.
The love of God which is revealed through the gospel.
Upendo wa Mungu ambao unajidhihirisha kupitia kwa neno lake na injili yake.
And that's why we have to go forth to preach the word of God.
Na ndipo sasa yafaa twende mbele na tukahubiri injili.
To win souls for Jesus Christ.
Tukaweza kuleta watu kwa Yesu.
Okay, we are entering in a new year.
Basi tunaingia katika mwaka mpya.
And we are part of the army of Jesus Christ.
Na sisi ni baadhi ya jeshi la Yesu Kristo.
We have to fight battles for God's kingdom.
Lazima tupigane vita kwa niaba ya Mungu.
We're going to fight battles for God's kingdom.
Lazima tupigane vita kwa niaba ya Mungu mwaka huu.
But we have to do it under Jesus Christ's command.
Lazima tukaweze kufanya haya yote chini ya Yesu Kristo.
In the Bible there are some very interesting stories.
Na Biblia hii iko na hadithi nzuri sana.
Sometimes these stories are hard to understand.
Ni ngumu sana kuelewa wakati tunaposoma mara ya kwanza.
God can give us revelation.
Lakini Mungu anaweza kutupatia ufumbuzi.
And I want to share with you a story from the book of Joshua.
Anataka kushiriki nasi kutoka kitabu cha Joshua,
chapter 5.
Katika sura ya 5,
it will be from verse 13.
Na kutoka mstari wa 13. Joshua 5:13.
But Joshua was the leader after Moses.
Joshua alikuwa kiongozi baada ya Musa.
Moses the mighty man of God.
Musa yule mtu mkubwa.
And the call of God upon Joshua's life.
Na mwito wa Yoshua kutoka kwa Mungu
was to take the promised land.
Ulikuwa ni kunyakua ardhi ama ile ardhi ambayo ilikuwa imeahidiwa.
Moses brought them to the edge.
Musa aliwafikisha mpakani.
But now it was Joshua's turn to march forward.
Na Yoshua ikawa ni lazima aweze kuwavusha.
And they faced different kind of battles.
Na walipatana kule na vita tofauti tofauti.
Now there was a major obstacle in their way.
Kulikuwa pale na kizingiti kikubwa sana.
It was a wicked city called Jericho.
Pale Jericho kulikuwa mji ambao ulikuwa na mabaya mengi, maovu mengi sana.
It was a city that did not repent of its sins.
Ulikuwa mji ambao haungetubu dhambi.
And God was going to destroy that city.
Na Mungu alikuwa anaenda kuangamiza mji huo kabisa.
So Joshua, he went near to Jericho.
Na Yoshua akaenda karibu na Jericho.
And as he looked up,
na alipoangalia juu,
he saw a man standing in front of him.
Akaona mtu amesimama mbele yake.
And this man was holding a drawn sword.
Na yule mtu alikuwa ameshika ukanga wenye makali pande zote mbili.
And Joshua went up to him and asked him a question.
Na Yoshua akamsongea karibu na akamuuliza swali.
Are you for us or for our enemies?
Wewe ni wetu ama wewe ni adui wetu?
It's a very interesting situation.
Hey, hapo wapi aliyo ni ngumu.
You know, this man must have looked powerful and strong.
Hebu fikiria huyo mtu alikuwa anaonekana wa kivita, labda ni mtu amekuwa mkubwa kama yeye, unakumbuka Goliath mzito kabisa.
Because at that time Joshua was the strongest warrior in the world. He was anointed leader.
Kwa sababu wakati ule Yoshua alikuwa naye ndiye mkubwa zaidi, sababu yeye alikuwa ameteuliwa na Mungu.
And as he was going to Jericho, there this man was standing.
Na alipokuwa akienda Jericho pia akaona huyu naye mwingine pia amesimama pale na ukanga.
He must have looked very powerful.
Na pia akaonekana mtu mwenye tayari amejenga kabisa.
And it's very interesting the man's reply to Joshua.
Na jibu la huyo mtu kwa Yoshua lilikuwa la ajabu.
Joshua wanted to know, are you on our side or not?
Yoshua alitaka kujua wewe ni wetu ama wewe ni adui?
And he said, neither.
Na akasema mimi niko katikati.
I'm not on your side, I'm not on your enemy's side.
Ah, mimi siko upande wako na mimi si adui wako.
So who is the
sasa na wewe sasa ni mtu gani basi?
He then goes to explain who he is.
Hakuendelea tena.
He says, I am the commander of the army of the Lord.
Huyo mtu akasema, mimi ndio amri jeshi mkuu wa jeshi la Mungu Bwana wetu.
And I have now come.
Na sasa nimekuja.
Where did he come from?
Alitoka wapi?
He came from heaven.
Alitoka mbinguni.
Very interesting to meet a person who has come from heaven.
Hey, ni ajabu sana kukutana na jeshi amri. Amri jeshi mkuu kutoka mbinguni.
Saying that he is the commander of the Lord's army.
Na akisema kuwa yeye ndio amri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana Mungu wetu.
And Joshua must have been thinking.
Na Joshua naye alikuwa anawaza.
Aren't we God's people?
Na kwani sisi watu wa Mungu?
Why aren't you saying that you're on our side?
Na ndio wewe hausemi wewe uko upande wetu basi.
The answer is very interesting.
Jibu lilikuwa la ajabu.
But when Joshua realized who this man was,
lakini wakati Joshua alitambua huyu mtu alikuwa nani,
the Bible says that Joshua fell face down to the ground.
Joshua alinama uso wake chini akasujudu.
In reverence.
Kwa kuogopa.
And then he asked him a question.
Na akamuuliza swali.
What message does my Lord have for his servants?
Ujumbe gani basi umetumwa nao kwetu?
That is also very interesting.
Yeah, hilo ni swali ngumu.
See, this person who came from heaven.
Naona huyo mtu mwenye ametoka mbinguni.
He had come to take control.
Alikuwa amekuja kuchukua usukani.
He had come to take command.
Alikuwa amekuja kuongoza.
That's why he said, I'm neither on your side or this side.
Ya alisema mimi sijakuja kuwa upande wenu ama upande wa adui wenu.
He wasn't coming to listen to Joshua and obey Joshua.
Hakuwa anakuja kusikiza Joshua anamwambia nini.
He was coming to command.
Alikuwa anakuja kupeana amri juu ya Joshua.
And Joshua knew what he had to do.
Na Joshua akajua kile angefanya.
And that's why he fell to the ground.
Na ndiposa akasujudu chini kuanguka kifudifudi.
And said, what message does the Lord have for his servants?
Na Joshua akamuuliza ni ujumbe gani ambao umetuletea toka kwa Mungu Bwana wetu.
This is what the commander of the Lord's army replied.
Basi, hivyo ndivyo amri jeshi alijibu.
Take off your sandals.
Hebu toa viatu vyako.
For this ground is holy ground.
Hapo mahala ni patakatifu.
And Joshua obeyed, and that's what Joshua did.
Akatoa viatu vyake.
So this is a very interesting story.
Basi hiyo ni hadithi ya ajabu.
Who is the commander of the Lord's army?
Ni nani huyo amri jeshi mkuu wa jeshi la Mungu?
Now in the book of Revelation, when Jesus Christ returns,
so katika kitabu cha Ufunuo Yohana, wakati Yesu anarudi,
John sees a vision of Jesus Christ.
Yohana anaona maono ya vile Yesu anarudi.
Upon a white horse.
Pale juu ya farasi mweupe.
With justice he judges and makes war.
Mwenye kuamua bila kupendelea pande yoyote.
His eyes are like blazing fire.
Macho yake ni kama moto ambao unawaka.
And on his head are many crowns.
Na katika kichwa chake ana virauni vingi sana, ana taji nyingi sana.
He is dressed in a robe dipped in blood.
Amevaa vazi refu kubwa.
And his name is the Word of God.
Na jina lake ni neno la Mungu.
The armies of heaven were following him.
Majeshi wote wa mbinguni wanamfuata.
Riding on white horses.
Wakiendesha farasi nyeupe.
And dressed in fine linen, white and clean.
Wamevaa mavazi meupe pepepe.
And out of his mouth comes a sharp sword.
Na kutoka mdomoni mwake kuna upanga ukatao kuwili.
With which he will strike down the nations.
Ambapo huo upanga ataukata mataifa yote.
He will rule the nations with an iron scepter.
Atatawala taifa lote.
He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty.
Yeye ataendeleza ile anger ni nini? Hasira ya Mungu.
And on his robe and on his thigh he has this name written.
Na kwa vazi lake lile nzuri ana hili jina limeandikwa.
King of kings and Lord of lords.
Aha, mfalme wa mfalme na bwana wa mabwana.
That is the return of Jesus Christ.
Na huo ndio kurudi kwa Yesu Kristo.
When he comes with the armies of heaven.
Wakati atakapokuja na majeshi ya mbinguni.
To judge the world.
Kuja kuhukumu dunia.
Here we see Joshua, he took off his sandals.
Basi Yoshua alitoa viatu vyake.
Because he is standing on holy ground.
Sababu anasimama mahala patakatifu.
He's standing before the commander of the Lord's army.
Anasimama mbele ya amri jeshi mkuu wa jeshi la Mungu.
And the Bible tells us that Jericho was a very strong, powerful city.
Biblia inatuambia kuwa Yeriko ilikuwa mji wenye nguvu sana.
It had very big walls.
Au ilikuwa na ukuta mkubwa sana.
They thought that they were safe.
Na wakafikiria wakiwa ndani ya ukuta hakuna kitu kitawafikia.
No way that these Israel people could defeat them.
Hakuna vile wana Israeli watawafikia.
But they didn't realize that they were fighting against heaven.
Na hawakutambua kuwa walikuwa wanapigana na nguvu za mbinguni.
They were fighting against the sword from heaven.
Walikuwa wanapigana na ukanga toka mbinguni.
Of course there is no way that these people could win.
Kuna njia yote wameshinda.
And the Lord spoke to Joshua.
Na Mungu akamzungumzia Yoshua.
I have delivered Jericho into your hands.
Bas, nimepeana Jericho mikononi mwenu.
And then I was thinking, what does the church have to do when we go out in spiritual battle?
Basi naye akaanza kuwaza, kanisa lina jukumu gani la kufanya tunapoenda nje kuhubiri injili?
Sometimes we think we're going out like Joshua.
Wakati mwingine tunafikiria tunaenda kama Yoshua.
We're going out as the great men of God.
Tunaenda kama watu wakubwa wa Mungu.
God is on our side.
Mungu yuko pande zetu.
God is on our side.
Mungu yuko pande wetu.
Which is true.
Hapo ni ukweli.
But then suddenly we find Jesus Christ.
Lakini tena pale pale mnampata, mnakutana na Yesu Kristo.
We say, Jesus, are you for us?
Na tena tunauliza Yesu na kweli wewe Yesu uko pande wetu au uko pande wetu?
And Jesus says neither.
Na Yesu anasema mimi sipo kwenu wala kule kwingine.
I'm not coming to listen to you.
Mimi sijakuja kusikiza nyinyi.
I'm coming to take command.
Na kuja kuwaongoza.
And like Joshua we have to do what he did.
Na vile Joshua alifanya tuzeni kufanya jinsi hivyo hivyo.
By faith we have to fall before Jesus Christ.
Kwa imani lazima tukamsujudu Yesu Kristo.
Say Lord, my master.
Tukaseme Bwana Mungu wetu.
What message do you have?
Ujumbe uko nao kwetu sisi.
And then we follow the commander of God's
name. Pale pale tuweze kufuata amri ile ile.
And then we go forth and God delivers the
place. Pale pale tunaanza kwenda mbele.
So that's how we have to go forth to preach the gospel.
Ndio tunastahili kwenda nje kuhubiri injili.
To win victories for God's kingdom and this.
Tuweze kupata nafsi zikija kwa Yesu Kristo.
I want to share a testimony that comes from a mighty man of God.
Nataka kushiriki ushuhuda toka kwa mtu mmoja mkuu wa Mungu.
He's an old man now, maybe 86 years old.
Ni mzee sasa labda miaka 86 hivi.
Still strong preaching the gospel.
Lakini bado anaendelea kuhubiri injili.
He came to visit my country of New Zealand.
Na aliweza kuzuru kule New Zealand nchi yake.
I think he was born in England.
Nadhani alizaliwa kule Uingereza.
But God sent him as a missionary to France.
Na Mungu akamtuma kama missionary kule France.
And I think he has a number of Bible colleges in Africa.
Na pia labda ana vyuo vya Biblia hapa Afrika kadhaa.
But he came to my country in New Zealand.
Lakini alikuja kule New Zealand.
And he was teaching in a Bible school there.
Na alikuwa anafunza katika chuo cha Biblia kule.
Because he was a very powerful teacher.
Na kwa sababu alikuwa mwalimu mwenye nguvu sana.
Many pastors they tried to invite him. Come to our church on Sunday. Come to this church. Come to this.
Wachungaji wengi walienda kumwambia, "Hey, njoo tutembelee kanisani mwetu. Tutembelee Jumapili ijayo. Tutembelee."
Okay, he went to one church and it was coming to the new year.
Basi alitembelea kanisa moja kukaribia mwanzo wa mwaka mpya.
So he was praying, God, what message should I give these people for the new year?
Na alikuwa akiomba Mungu, unapoenda pale katika hilo kanisa mwaka unapoanza mpya, nipe ujumbe, tabana ujumbe gani?
He was finding it hard to give a message.
Alipata ni vigumu kupata ujumbe.
That's why we have to pray before we preach.
Aliposa ni vizuri kuomba kabla tujaanza kuhubiri.
So he was praying hard, seeking God.
Akiomba, Mungu.
And suddenly he saw two angels walk into his room.
Aha, pale akaona malaika wawili wakiingia katika chumba chake.
And these two angels were both holding a sword.
Na hawa malaika wawili walikuwa wameshika ukanga.
They came and stood before him, one on one side, one on the other side.
Walikuja wakasimama mbele yake, mmoja pande hii mwingine pande hiyo ingine.
The angels didn't say anything.
Na hawa malaika hawakusema chochote.
He's thinking, God, what are these angels saying?
Sasa akiendelea kuuliza, Mungu sasa hawa umewatuma kuja kufanya nini?
Then he saw like a word written over each angel.
Na akaona kitu kama neno limeandikwa katika kila malaika.
And then he knew what each angel, what their purpose was.
Aha, na pale akajua kusudi la kila malaika pale ilikuwa nini.
Over the first angel, the word that he saw written there.
Pale katika malaika wa kwanza, neno ambalo lilikuwa limeandikwa pale ni
was the word circumcision.
Lilikuwa neno kutahiri.
And he knew what spiritual circumcision stands for.
Akamaanisha kutahiri kwa kiroho kunamaanisha nini?
It stands for cutting away the sins of the flesh.
Inamaanisha kuondoa dhambi za mwili.
That is true circumcision.
Hiyo ndio kutahiri kwa ukweli.
It's cutting away sins from our hearts.
Kutoa dhambi toka kwa mioyo yetu.
So and he knew that God had a great purpose for this church that he was going to preach in the next morning.
Mungu alikuwa na ujumbe maalum sana kwa hilo kanisa alikuwa akienda kuhubiria.
And God wanted to cut away the sins that may be found in the people.
Na Mungu alitaka kuondoa dhambi ambazo zingepatikana kwa wale washirika katika hilo kanisa.
And then he saw the word written over the second angel.
Na akaona neno lingine katika malaika wa pili.
It was the word enforcer.
Lilikuwa neno la kusisitiza.
Which means that if the people were not willing to accept the first angel,
now, ikamaanisha kuwa kama watu watakubali ujumbe wa malaika wa kwanza,
God was going to enforce his will upon this church.
Mungu anaenda kulazimisha mapenzi yake kwa hilo kanisa.
The will of God was going to be done through this church.
Neno la Mungu litaenda kufanywa katika hilo kanisa.
But it was up to the people which angel they would accept.
Lakini sasa ilikuwa inategemea ni malaika gani hawa washirika watasikiza na kufuata.
Because if they would not let God cut away their sins from their hearts,
kwa sababu kama hawataruhusu Mungu kukata dhambi zao za mwili ziondoke,
who knows what that second angel would do?
Unajuaje kile yule wa pili atafanya?
Okay, so the next morning he went to church.
Basi asubuhi iliyofuata akaenda kanisani.
They had the beautiful singing.
Watu wakaimba.
Then it was time for him to share his message.
Na ikafika wakati wa yeye kupeana ujumbe wake.
And he shared the message of cutting away sins from your heart.
Na akapeana ujumbe kuhusu kukata dhambi zako.
How God is wanting to do a great work in this church.
Yesu Mungu anataka kufanya mambo makubwa katika hilo kanisa.
And he also shared the vision that he had had of the two angels.
Na pia akaona yale maono ya hao malaika wawili ambao alikuwa ameona wale.
And he gave them the warning.
Na akawapatia adhari.
If you don't let God cut away your sins,
akawaambia na usipoacha Mungu aondoe dhambi zako,
God is going to move mightily in this place to enforce his will.
Mungu anaenda kutumia nguvu.
So at the end of this message he said, who is willing to accept that spiritual circumcision?
Na mwisho wa ujumbe wake akauliza ni wangapi wangependa kukubali kutahiriwa kwa kuondolewa dhambi zao.
And about 90% of the church, they all stood up.
Aha! Asilimia 90 ya kanisa wakasimama wakasema wako tayari.
But there were three people he saw that didn't want to stand up.
Lakini kulikuwa na watu watatu ambao hawakusimama na hawakutaka dhambi zao ziondolewe.
And those three people were leaders in that church.
Na hao walikuwa viongozi katika kanisa hilo.
One was the pastor.
Mmoja kwa hao watatu wa kwanza alikuwa mchungaji.
One was the worship leader.
Na mwingine alikuwa ndio kiongozi wa praise and worship team.
and one was the elder.
Na mmoja akawa ndio mkubwa wa wazee.
So the man of God seemed to pray for all the other people.
Na watu haya na huyu mchungaji akaombea watu wengine wote.
And they closed the meeting and they went home.
Na akafunga na wakaendelea.
It's interesting to find out what happens with those three people.
Basi, wacha tukasikie ni kitu gani kitendeka kwa hawa watu.
It's a little bit of a sad story.
Aha, ni huzuni.
But it's a true story.
Lakini ni ukweli.
From a church from my country in New Zealand.
Kutoka kanisa kule New Zealand kwenye ndugu anatoka.
Okay, the pastor, he was found to be committing adultery.
Pastor alipatikana kuwa yeye ni msharati.
So he was removed from the church, he was removed from his ministry.
Aliondolewa kwa huduma na kuondolewa kwa kanisa.
You know, God had been willing to forgive him.
Mungu alikuwa tayari kumsamehe.
But that man was not willing to have the
spiritual. So
instead the enforcer stepped in.
Basi Mungu akatumia nguvu kumbadilisha.
That man was totally removed from the
ministry kabisa katika huduma wa Mungu.
The story of the worship leader.
Aha, kiongozi wa praise and worship team,
he liked to do the running.
Alipenda kukimbia.
And he went with his wife to the beach side.
Na akaenda na mke wake baruizi kwenye ziwa.
In New Zealand we are islands, so we have many beaches.
Ule watu wanaishi kwa kiziwa, kwa hivyo kila mahali ni maji.
And he was going for a run on the sand.
Kwa hivyo alikuwa anakimbia kwenye mchanga, ukisikia tu ile hali ya
he was running and he ran up to his wife.
Akakimbia na akamfikia mke wake.
He stood there and he dropped dead.
Akasimama na kuanguka chini na akafa on the spot.
Actually, I don't know what sins were in his life.
Yeah, hata huyo ajui dhambi gani zilikuwa ndani ya huyo ama kiongozi wa praise and worship.
All I know that was he was not willing to have the spiritual circumcision.
Kile ambacho anajua ni kuwa wakati Mungu alitaka kumsamehe dhambi zake hakuwa tayari kujiachilia.
So that second angel stepped in to enforce God's will.
Basi yule malaika wa pili akafanya ile kazi yeye alifanya akatumwa.
The third person.
Yule wa tatu.
The third person had the habit of talking too much.
Yule wa tatu kiongozi wa wazee elders. Yeye alikuwa anajulikana kwa kuzungumza zaidi pere pere kasufu.
He would not let any other people talk.
Hangeachilia mtu mwingine yote kuzungumza.
So if you met him, he would talk and talk and talk.
Kwa hivyo kama ungekutana na yeye kazi yake ilikuwa ni kuzungumza.
He would not let you talk.
Hata kupatia nafasi kuzungumza.
You know it's good to talk.
Ni vizuri kuongea.
But you can't take all the talking for yourself.
Lakini huwezi kujizungumzia wewe tu wewe peke yako.
You have to let somebody else.
Lazima nayo kubali mtu kuzungumza.
So this man of God tried to warn him.
Huyo akamjaribu kumuonya.
You gotta have to do something about this over talking.
Tafadhali jaribu kurekebisha hii mambo ya kuzungumza sana.
Let some other people talk.
Wacha pia acha wengine nafasi pia wazungumze.
He did not want to stand.
Hakutaka hayo.
He did not want the spiritual circumcision.
Yeye hakutaka dhambi zake ziondolewe.
So maybe a week or two later,
baada ya wiki moja au mbili,
he was riding on his motorbike.
Alikuwa katika pikipiki yake.
He had an accident with a car.
Aliingia ndani ya gari.
He came off his motorbike.
Akaotoka katika pikipiki yake.
He crashed onto the car.
Akajipiga juu ya gari.
Landing on his mouth.
Akapiga mdomo wake.
All his teeth were broken.
Meno yake yote ikavunjika.
How much better it would have been if he had accepted the first
angel. Sasa kama angekubali tu kusamehewa dhambi zake na abadilike, hiyo yote ingetendeka kwake.
So we have to let God do his work in our lives.
So hiyo inamaanisha lazima tukubali Mungu kufanya kazi katika maisha yetu.
So that God can lead us into victory for his battle.
Mungu akaweze kutufanya kuwa viongozi au washindi katika vita.
And God doesn't want us to hold him back.
Na Mungu hataki tumkalishe pale pale.
You know what happens with Joshua when he saw that mighty man with the sword?
Unakumbuka kama Yoshua angeona yule mtu mkubwa na upanga?
He said, "Oh, you're from heaven."
Namwambia, "Ah, wewe unatoka mbinguni." Wewe umetumwa kutoka mbinguni. Sisi ni watu wa Mungu.
You join our army.
Kuja jiunge na jeshi letu.
Then what would that man done?
Huyo mtu angefanya nini?
because that ground was holy ground. So Joshua, he could not have spoken like that.
Joshua hangeweza kuzungumza
hivi. So the attitude I want us to have today.
Kitu ambacho angependa kila mmoja wetu akashikilie leo.
Same attitude of Joshua.
Ni ile hali ya Yoshua.
Of submitting ourselves to the lordship of Jesus Christ.
Kujinyenyekea mbele ya kiti cha enzi cha Yesu Kristo.
Is this Jesus's church?
Na ile kanisa la Yesu?
Does Jesus own this church?
Ile kanisa ambalo Yesu mwenyewe ndiye anatawala?
Is Jesus the commander of this church?
Yesu ndiye amiri jeshi mkuu hapa?
Yes. So do you want Jesus to obey you or will you obey Jesus?
Kwa hivyo unataka Yesu atii nyinyi ama nyinyi mtii Yesu?
Yesu
atii nyinyi?
Hapana.
Oh, nyinyi mtii Yesu.
Yes.
So you're truly putting Jesus Christ first in this church?
Kwa hivyo mnaweka Yesu namba moja hapa?
Yes. Then you can march forward into victory.
Basi endelee mbele mwaka huu mnakuwa washindi.
For God's kingdom this year.
Kwa sababu mnaenda kushindia Mungu ufalme wake.
Yes, God will go before you.
Kwa sababu Mungu atakuwa mbele yenu.
Yes.
Okay, let's all stand.
Watch us the man.
I want to lead you in a prayer.
Nataka kuongoza kwa ombi.
But you don't have to say this prayer if you don't want spiritual circumcision.
Na si lazima useme hili ombi kama wewe hautaki kubali dhambi zako kusamehewa.
But if you want Jesus to do a deeper work in your heart this year.
Lakini ukitaka Yesu kufanya kazi katika maisha yako.
Then I want to lead you in this prayer.
Basi nataka nikuongoze katika ombi hili.
Is that okay?
Yes. Sawa?
Yes.
Lord Jesus.
Yesu Mungu wetu.
Yes.
You are so powerful.
Wewe ni mkuu.
You are mighty.
Wewe ni mkuu zaidi.
You come from heaven.
Unatoka mbinguni.
I have reverence for you.
Na kuogopa na kuheshimu wewe.
I am your servant.
Mimi ni mfanyikazi wako.
Teach me how to follow you.
Nifunze jinsi ya kukufuata.
If there are any sins still in my heart.
Kama kuna dhambi zozote moyoni mwangu.
Cast away those sins.
Ondoa dhambi hizo.
Make my heart clean and pure.
Fanya moyo wangu mtakatifu.
Help me to follow your voice.
Saidie kusikiza sauti yako.
Make me your true servant.
Nifanye mfanyikazi wako wa ukweli.
God bless this church.
Mungu bariki kanisa hili.
God bless my family.
Mungu bariki jamii yangu.
Mungu bariki jamii yangu.
God bless my life.
Mungu bariki maisha yangu.
Mungu bariki maisha yangu.
In Jesus' name we pray.
Katika jina la Yesu naomba.
Amen.